studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde sakirabe hedi be janwali e modon eden goni e bete talatare go o lewru juin hitande 2021 yamde jana jabburi ke silimaji sappo didi Ousmane Niali buldo kabaruji do nu jireto ogi jande to hakkillaji himɓe mali ana pecci dow guidari ɗi ho radio leydi Faransi waɗi wiide ittan soldatsi en Faransi le Mali kutteji heɗɗum watta sini soldatsi en Faransi ɓe jalti le Mali en keɓan jab muɗum le journal ngal journaliste en Mali majjuɓe fa joni wala fuu ko matana e wi hooreɓe nantinoɓe kabaruji raffinande kabaruji maɓɓe e rafi jabuji horgoji gattiɗi ana metti ley leydi mbiyandi sariya won hande min kalandu haala baasi gonɗo wadde ley tumbuto tiɗalla muɗum ana mawni sanne ana wondude ɓeyde heɓude sembe le o nokku mo himɓe muɗum cuuɗa e metti muɓɓen caggal ko teta nokkuji muɓɓen hokkede himɓe woɓɓe yo ɗi woni sembe kabaruji mbiyata ko bisimilla moɗon heɗa studio tamani kala ɗo gonɗo limali fuu e mangal muɗum taggal sembe mo militaire en kati be Asimi Goita ardi gadi horejo leydi France Emmanuel Macron wadi gidali ittude soldats en France le Mali kutteji dum watta sini soldats en France be jalti le Mali edon himbe Mali bi do modon anne jab modon ko Mamadou Samassé ko hebani
le sahal wudundu e kanyo dun ngalure Bamako goddo fuf e mijo mudun no do gidali kana ke leydi France bangal hotugol gubal barkan so jogabe na yidi jati francinkobe hota wobbe kay yila mabbe yo leydi france heddo hinnade habbo tersiagal leydi mali e leydi sahel ngel
so emmanuel macron ana yidi on way bantude so la c'est macron fele nyaloma hande tawede na rafi tawede france le leydi ni min kam yayi na famu dum fay hunde so won leydi goddo bawdo wallude leydi mali ni pour de leydi france min kam yayi ti dala fu e noddude min kam de yidi leydi mali ni heddido e leydi france tafo leydi mali ana landini den bawi daranade hore amen leydi ni hande tay wona le malligu france do hore faabato men tewtude guldibe wobbe
e wi honjotobe yogabe hotugol leydi france kuteji mudun monon sanne do leydi mali e malinkobe be bangal telaji kiwdi gondi le leydi ndi ngo hakkilo wakkat jodo kay yelaka e wi mabbe keddana balan jagite dunke politikaku
leydi mali di ana wondi fewde cittalaji mawdi bangal rafindenagu soldats amen be ngala bawdi hande laamu leydi ndi dum wala bawdi fewde jihadiste mbe min kala miloji an kan le miloji bibbe leydi fu leydi france heddo leydi mali ni tafon tayno leydi ndi hebude daraade e koyde mudum
fahande wi kanko janginowo jande dure o alhal leydi mali ndi e mo leydi tchad walda ndenno hawnaaki fe deɗo leydi de jogola mudum patlato gutum keddana fahande balan jakite
leydi france ana en gonga dukude wiide o bantan soldats e mako iwde le leydi mali ni sabe bibbe leydi france yonki mu e ana wondi ittede le leydi mali ni fala nyalo mo hande kabaru leydi mali ndi ana sirti kabaru leydi tchad le leydi tchad ni ɗiɗi le tati fuu wona ko nanga laamu leydi tchad du wona ɓiliɗo e leyɗe sella tawi laamu leydi mali ne e laamu leyɗe sella ɓili
micitan wiide leydi mali ndi ittama tafune kala karute CDAO ɗe fedde lifuy leyɗe ɗe wajabini ɗum nomugol premier ministre no ɓuri fuf yawde
sakiraɓe andodi kabaru joɗo mbawi heɓude dow bembe andeɗe dow hello amen facebook kañe compte twitter fedde communauté économique des états de l'afrique de l'ouest ɗoni CDAO yafini mali ɗum wonno ko honjotoɓe yogaɓe meyli saabi e wi maɓɓe sini mali jukkannoma banggal keɓal ɗum ana wawi waddude tiɗallaji ne wawi wadde kutteji mawɗi dow leydi ndi fuu e tawede ɓe collectivité ittugol mali ley kawrute fedde CDAO ana wawi ɓeydude tiɗallaji dow leydi ndi ley balɗe garoje keɗe ko Ousmane Wan wi o janguinowo université Bamako Oumar Way Gallo lanodiri e makko
ɗum ana holla wiide hooreɓe leyɗe gonɓe le fedde CDAO ne le laawol wallude leydi mali ɗi ɓe goni miɗen miili ɓe paami sanne tiɗɗalla ndi leydi mali ndi woni le muɗum ana heɓa duuɓi faa heewi jong ɗum saabi so ɓe ɓami anniya faabaade e wallude leydi ndi ɓiɓɓe leydi mali e manngal muɗum fuu ana tampi ɓe ñalowma hannde jukkooje mbawɗe tampindeɓe haana ɓameede hannde so yoweede maɓɓe ngai ko ɗum tawa fuu eɓe kanno jukkude leydi ni faa ɓe kolla wiide ɓe ngana jaɓɓanɓe feyi ko militaire en ɓe ɓamti laamu o tawi wona le wisariya bangal keɓe kutteje muɗum ana wawno mawde sanne ɗo ɓiɓɓe leydi ndi ana wawno mawde ɗo leydi ndi e hoore ɗum ɗum haana fijirede feyi leydi mali tawatake kasen le jiide fuɗi fedde CDAO warta fa waɗa ɗum wono heydinama bangue le sariyaji fuɗi ɓe garta fa ɓe ɓama le fedde ne woɓɓe woni kaaloɓe haala leydi mali kamɓe woni ɓamoɓe sariyaji mbawɗi sarede ɗo leydi mali ɗo waran fanɗinde sembe leydi ndi
sakiraabe journaliste en nayon goto e mubben yomo leydi France Olivier Dubois soutaabe e majjube le Mali ille hitande 2016 warde de gonde hande do wala fu kabaru mubben ko mata fa joni e wi horebe yogabe nantinobe kabaruji rafi nanindebe e rafi jabuji horngoji ngattedi do majjugol be nantinobe kabaruji ana nawi ana mettidu leydi kolitandi wede sariyo kede ko banjugo dante wi kanko wono horejo maison de la presse Elisabeth Wallet landire makko do facita alisise
ko jottinobe kabaruji yogabe majjita ko ana metti min sanne buri fu pirama touré hamadou nyali bouli jottino kabaruji chakitido soutere e bido leedi france olivier dubois luga goji ngondi do wadede di hokkay men jabu kanti do fala nyalo mo hande minen darne ame yo humpintinde yimbe ko min baawi wadde ni woni immaade so min jotto horebe lindi yalla be beedo tinnar mabbe le golle luga goji di be ngondi wadde di fa beedo yimbe ana heba yitede min dejjina ki abada mi de ngada saatu fu noddango fewre laamu leendi yella amu anda dum
tumbutu basileedi nyande fu buri hewde le wattu cakitido himbe ngendi wali be 353 mudun di kolliti ana tete nokkuje mubben hokkede himbe wobbe o kabaru ana imine iblis himbe yogabe ngendi di be kulay haifude service domaine du castre aniko maymuna modo kejada men gondo ton hebeni andu faccitan umar waygal e mamadou samaseku
titre foncier goto tawama himbe le didon kanyi en je o do nokku wattu jono yurku yurku ko nayri bangal terrain ngaji ido he le ngalure tumbutunde sanne no wombe tombe kollitiri wite
bon le terrain c'est
le terrain gaji di chodimi gilla hitande 2014 ka hande tawama terrain fof wala inde amma e leddi reji mairie o ara wara lebbi jeegom fa jiddi hande min domi titiri am nyande fof yawara yobi ko han yobade fof do ngumim ne doma fa hande
sila attendre jusqu'à présent
baba asura o entrepreneur le o do nokku o wolitide lamu ko wonbe tombe kanyen jati ngaddi dande
e nu onan
men jogi terengaji do inde amen so be darde min warde yubri kalisi usruji min garan yubude ka non be do holtabe yu ardi be be ngarata nambaraji yalla e be nawtoro kalisi be
la place en fait
kanko lamiro surdum no dit domaine e de kadar to tumbututo o holitino goleji din gadirta
lorsque
so min takki wiide ideji di ala jibi sa to lotto jati sabe ne do njarofu ala wofa nokku goto tawal terrain goto ana do inde yimbe dido siraji din khalifa labi nodo mo inde mu ardi windede hani totede nokku o sabi kanko je
revient maintenant la parcelle
tawir wir siraji din labi fu wombe tombe bi wakkati fu dido kutteji an jotto dum yen don ko maymuna moore hebini sijo tamani tumbutu
nangugol mangol won ko gollerde habatonde e doroguji wadi ko buri ton ngaji joyi dorogu nodirde do sanvre indien himbe OCS nangi dabahle commune tiele do bamu ko anawara kilometre ji chapan e jago wi hore jo golleji office o yo imadara gube didi OCS gonde bange nyamo e nano bamu ko lati sababu fa ande do di doroguji juude himbe didon sikitabe je di doroguji anan gondi e tewtede sanne kede ko litna colonel Abdullah so hore jo golleji office central lutte contre les stupéfiants wika
do daba daba ana e lamu chele chele ka sos kilo ngaji jego chele bamako dum hettiri donc mi imi so min jotti ton mi nangi ton ngaji toy drogue bietero cannabis o imbe dilin ana ton bietero Moussa Kourouma kanye fam san Kourouma kambe je drogue o biden tewta be sanne andude be fu wala en fami kebabe ko min fami e o golle drogue o hedde Burkina iwata so ben gardan dum kuchala so uri kuchala fu wara leengendi bietore bobola warde fa e daba to min hebi e ton ngaji joyde so be ngadi dum ton fu be nannan dum le bamako sera sera
nyaw coronavirus o kabar mudum holitama wiede himbe didon woni be nyaw on nangi chapande taton won santanabe wala ka fu jiwre dum ko wadi altinere kanyen e wi kanan ko be docteur en leedi med en di ko natli leedi med en di warde handen ujina himbe ujinaaji sapo e nayon e temme dido e malle hembe jadda woni be nangi santanabe ujinaaji jeno e temere jaddon e chapande taton e taton yube temere jojon e sappo e jaddon kedden joni kabaruji acti covid
tamani
e bi biro runde afrika golirde humanine challalli arnarndu OMS runde afrika de na hasindini no yawiri famdi fuf milioji nogay pikiri AstraZeneca le jonte jegom goroje de fanda mudun yalla cilol dido bol fesogol na wadane yimbe le ardibe fesede be e wi lam ko be mali be leedindi no jogi adadu pikiri mbawdi latade sababu timminde gubal arande wal fesogol ngol bangal mudun kadan na ko hebin en aissata jara e do fustango marwa galo
fedde humnine kabar challalli adnarndu de do fedde no dirtende OMS holiti wiide rumde afrikinde ana jogi tidalaj nyaloma de ko nayri bangal pese ndiyam pikirnde no dirta AstraZeneca OMS holiti wiide rumde de ana hani fabirede pikiriji di ko yaawi yalla yimbe la puddaabe fesede be antima tagal mudum be mbi ko yata pese milioji temedidi an kani beydede le yubbo yinde on non fedde OMS de hollitir wiide be mbi faabe jewto yalla le rumde de fandi fuule temedere yimbe le sappana pese do e timmode hitande 2021 lamu ko wobe leedi malindi kollitide jamande jottina hakkilaji mudum en yudun tidallaji ko le rumde de do e tayre fu mbi puddo fesede be kay dun timman be kolliti wiide pikir no deten AstraZeneca ndi be nelini dun leede leede be mbi be nelini dun ilabe pudda e pesede li chapantete go lewru mars dabbe non do
kadana landul hande gol jaboto docteur nangu tullu kejaado COVID-19 to l'hôpital kati.
Allô docteur.
Allô docteur. Notre gol masiri jikoti an way la ta de sababu rabu gol nyaw coronavirus ona.
Autre
ko et contact. A jomo nyaw o rabu do kana tawe arande do ko masiri o wonno e mudun nyaw o won e mun. Sini jomo paji na deli ge nyaw o kedike do masiri jidi neddo goddo kase ko se wari memi e masiri jikoti an way la ta de sababu fa nyaw o rabu do.
Person o en timata yotro meden acti covid hande on jarama hedade yo en ji yontere warore. Do en den pati jigi ton no tabade raji renturidi yalla don hisa e nyaw coronavirus
sijo tamani
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse république tchèque et union européenne
sakira be kabaru jingol le region ngaji melen de jaranale lamu gawo burem awdade wendu hamma koira timi timi kenyan le balde nay ko buri awtobe temen nayon dandiri nangudi le e wi horaji awtobe hitani kande li e keba kasane ko heba yotaki ton ngaji joydone hika ka fu elatade o holiti wide be ngadiri o golle le jam e janjere kamion goto soteke hippede ala jabido o bandiji nay tewduno hertade o kamion dum wadi hakunde seyna e lele hoy wattu 19h e wi mangal baden de mbino fabe tata ben jawdiji mo ben de wonno ko goto mabbe don bandiji di wara goto nanga didon heddi beedu suliyaji mo ben jogi hendu be collectivité nen no bandi mbarado timmudo an won morgue an songo sengardi region arande jodo woni kay ko buri himbe temedron no kawri ala jabbido o yewtere no jama holli don wadi to gumerato hollitede no kabaru ya gol jolari li cuccunga e yum cenimbe dum hore de yewtere ngande do radioji watte labi tati no horbe henbe kulitete torraji pawidi do ya gol jolari li cuccunga no o imadara no kulitivide AMRK e varidel kany e kulcani dum hore fabe kulite himbe farratiji e torraji ya gol jorali chunchunka union european itti jawdi mudon sakirabe di kabaado chu andodo ba hebude di do www.studio80.org na do sini o noddi numero via mon 37321 wassalam